nin bingani wale in kɛra suro dugutilama waati la orange money baarakɛyɔrɔ dɔ kan direi hamdalayi kin kɔnɔ seereyaw ka fɔ la maa nunu tara ni nafolo caaman ye min daa ma dɔn ani minan wɛrɛw u ka muguci kɔnɔna la kisɛ ye denmisɛn santan bɔnɛ a nin la ani ka dɔ wɛrɛ jogin fɔɔ k'a juguya o yɛrɛ dalen do an be waati min na i komi sisan direi dɔktɔrso la lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen do direi nin waatilaban nunu la barisa nin y'a siɲɛ sabanan ye kalo kelen kɔnɔ bin bɛ kɛ dugu in kan direi yɛrɛ ni tɔnbɔktu cɛ kilomɛtiri kɛmɛ ani bisaba alhuseini alhaji vowa banbara tɔgɔ la ka bɔ tɔnbɔktu